olusujja sujja mama nyabo mpulira olubugu mu ku mutima ingalimu olusujja sujja wowe ndabye ndisibwa bubi awamukwano setegera we mbanga sikulaba ngenda nefuna kuyanja y'ebirowoozo nga toliwo n'abantu bakuno bakuba olwali owanshawa kuba naawe obengawo buli kadde nange mbasekerere abo bonna abasekereranga okimanye mama watali omutima gumbeera mu ebituli amazima yenkwe watali omutima gumbeera mu amagwa amazima yenkweyo enkwe watali omutima gumbeera mu amafumu amazima yenkweyo enkwe watali omutima gumbeera mu amafumu watali omusana newe gwaka gutya muwuliranga ffewo naye ate bojja wendinyabo akabugumuka botomatikale amaaso go matala agagoba enzikiza negenda akamwenyumwenyu kuddagala erimponya ebirala setaga kambuze wakolebwa mu matiriyo kinyabo eyetafedinga sebulire kulaba konyabo bamufya anaye wakolebwa ku pulaneti kihane nje bazala ababalagavu nga gwe kuno tekulika kumenyawo watali omutima gumbeera mu ebituli amazima yenkwe enkwe watali omutima gumbeera mu amagwa okusirisa bangi ababeera bakuba olwali ne bwe mba sirina simbi bondi kupinyirira balabi ne batya nja kufuba okukola ebikusanyusanga siirye mukene kuba tebinsaana kuma mu byalaguze ndi profesa tobangawo nkwatirako ku mutima gwange kulira ku zitowa zitowa naba bali bwe basaalirwa te batunula biriro biriro beibe watali omutima gumbeera mu ebituli amazima yenkwe enkwe watali omutima gumbeera mu amagwa amazima yenkwe enkwe watali omutima gumbeera